I show you how to do this, son. Na siku zifanane la leo kuna kulala banjo tinga bro sazi na sogea uswaze kusudo complicated kishenzi mechi mpaka nyuze jinzi kama za swazi so what intole nso lazima weki boko wa muzi wako range beat zote zinafika disco tulizike jiji daiwe karufiji wakaila kinomo tasema nelewa maake bize ngoma na noga tinga usulize demo na mtaka yuko na mwanake jikaze jikoshe si leo ni fimbo mbali tujifanye hatumjua ya sije tuadibia shuhuli gangsters don't dance they boogie man. I show you how to do this song.
Sina kitu la leo ni tabe, you want to need you way. Sina kitu la leo ni tabe, what want to need you way.
Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya.
Si lazima do,
si lazima do.
Si lazima do.
Enjoy your maisha huu.
Take more than
Jordan. Be happy. Whether you get money, you no get. Hello there, be happy. Make you no send anybody at all. So make you live your life and forget your sorrows. Enter the place like say to Baba Deya. East to West, we be African kings. Let's stay together.
Sina kitu la leo ni tabe, you want to need you way. Sina kitu la leo ni tabe, waka want to need you way.
Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya.
Si lazima do,
si lazima do.
Si lazima do.
Enjoy your maisha huu.
Yes I am. Fix na kida kuchuma chips paka madu. Fix le te te fiji fix na valu. Sina hela ila bring fire. Skinza kida stoni move fire. Mwanzo mwisho hapa kuna kulitaya. Ishi kwa kutabasamu. Hata kama maisha ni magumu yana try pia kama si matamu. Yes kujachukwa zamu. So buta subira. Ila kwa na dhamira. Ute subira jamu.
Boya hapa aufagi nje. Kukasa wote family. Tune left tune right when he army. Atuna level wote saa wote family. Hey don't cut again and look yake master. Kwenye michano watu wa shedata.
Ila gangsters don't dance the boogie man. I show you how to do this song.
Sita jidi ya leo ni tabe. What do you need to weigh? Sina kitu la leo ni tabe. Waka what do you need to weigh?
Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya. Chesa chesa bila kukucha gonya.